Superstar.com Music.
Danilo of Apocalypto 22, le cordon bleu.
Kitaro
Benjamin Panisa One.
Noma ita hii guria na kunwa kudumu sana. Kama una franga auna na bibu tatoka zozo. Mama lizete matako, bato balingi bapumbwa. Mama lizete matako, bato balingi bapumbwa.
Tewe, pachalo kwa bula mani, upikalo kwa bula hani. Kwa bula likana nando laifi, yeshinu shapena hawe. Tewe, taiko simila laifi, ukwa bula matako. Soni mupola malaifi ya chikomoni Konka tunine chone le twende mama We umfane soni Zeti nkwanisho kwa vula matako Tie mami nkumbatako Kunu mayobe njikateko I'm proud in fact make a call Dina tivili mane mupoketi Likana nando ni soketi Robe pambali muka kafuti Laifi ya shiru tepano teti
Yoma ita hii kuria na kuma kutumu sana Kama una franga auna na bibu tatoka zozo Mama lizete matako, bato balingi bapumbwa Mama lizete matako, bato balingi bapumbwa
Tewe, pachalo kwa vula mani, upikalo kwa vula hani Kwa vula likana nando, laifi ya shiru shapena hawe Tewe, taiko simila laifi, ukwa vula matako Taiko simila laifi, ukwa vula matako
Kajinjo baba njo mama ho Kajinjo baba njo mama Kajinjo baba njo mama ho Kajinjo baba njo mama Utakuria ni mukaji Utavwala ni mukaji Litumba rivimbe ni bulo Hey mama ni bulo Hey ni bulo Kampombe ni bulo
Danilo of Apocalypto 22 le cordon bleu
Kitaro
Joma isha hii kuria na kunwa kudumu sana Kama una franga auna na bibu tatoka zozo Mama lizete matako, bato balingi bapumbwa Mama lizete matako, bato balingi bapumbwa
Tewe, pachalo kwa vula mani, upikalo kwa vula hani Kwa vula likana nando, laifi ya shiru shapena hawe Tewe, taiko simila laifi, ukwa vula matako Mbali muka kafuti kala ifike shiru tepano futi
Joma ita hii kuria na kunwa kudumu sana Kama una franga auna na bibu tatoka zozo Mama lizete matako, bato balingi bapumbwa Mama lizete matako, bato balingi bapumbwa
Tewe, pachalo kwa vula mani, upikalo kwa vula hani Kwa vula likana nando, laifi ya shiru shapena hawe
Swag, Sparks Mining, Don Capandula West Kopala Boys, Jendo Tanga Tanga Top Commander, Kopala Gabubu Senga Mining, New Mining Kentman Services, Commander Wano Commander Jonah Pakasumba Lesapo Commander Mofire, Mofire King Eddie, Naira Bands Christopher Pingaule Fernando Escandona Kamwa Peba Gamba Eyo Pussy Nanazi I sent Kuma Buzz Big Boss Washema Fox out in Narama Lulepa Town Basuka Bayoka Wana Jeto Wana Candyman Africa Justin Aquila Eyo 275 niggas
Africa Pandemic
Takomboni Our sitcom bonnie.
Superstar.com.